silly bomb.
Amushua tia kwetu burungu Eonde miewa nyeti nirungu Apapene mkwari atitanzi Amushua mureshamo R.I.P.s Mr. KK Kere fika unda Walion sepa zambia kufunda Chiruwa chiunda Apapene kwa nipokere
rumu tungwa Yangwi ngomba ya chalo yaya Yangwi ngomba ye Yangwi ngomba ya chalo yaya Elite ni mwari no Yangu ingomba ya chalo yaya
Rest in peace Hilo wa Zambia Father Kaunda Ke bachiruwa Bamu anawasa Na basata Balupia banda Ba Edgar Mwendio mtende Bamipokelele filmu mawako yonzi Kingande Liliti Eyo piche Debla Leach Chile One Commander Lesa mipokelele fena mawako yonzi
Put our eyes on the beat
Dev Zambia